kuba panze umzimbote kimali uyatula wena amatola batubiza matola anakonda
Coco, coco, coco. Na huo mwendo na nifanye niwe crazy, niwe crazy. Rayangu nikikubona, yeah, nikikubona, ah. Penzi lako mido napona, yeah, unakona kona, ah. Rayangu nikikubona, yeah, nikikubona, ah. Penzi lako mido napona, yeah, unakona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Uko na mimi mpenzi, mpenzi. With you, I feel alive. Kuwa nawe mpenzi,
nawe mpenzi.
Anaconda, baby, Anaconda, baby, Anaconda, Anaconda, Anaconda.